Fatman Records.
Yes, the boss, yo. Once again. Yakuza mode forever. No masana kama Copacabana. Mistari kwenye bitazuu na vochana. Hamsa hamsa mia, tumetangulia. Tuko mbele wanasubiria kwenye njia. Tunapita, hakuna kusita. Sha wamekaa mkono moja piga pa. Kushoto kulia, nenda juu chini. Waka kama umejaa madini, amini. Wakari wa towni, wakari wa jiji. Tuko poa barafu baridi zaidi. Cheza nami mama sita, bila kusita. Wamekaa, wametapaka, wanapisha.
Chill out, bro. Nah.
Watu hee, watu ha. Unajua kuchana, watu hee, watu ha. Habari ndo hiyo, watu hee, watu ha. Kibabe sana, watu hee, watu ha. Watu hee, watu ha. Unajua kuchana, watu hee, watu ha. Habari ndo hiyo, watu hee, watu ha. Kinyama sana, watu hee, watu ha.
Anajua kazi ni meme, ni mkali ni meme. Kipaji ni baraka so kibane kwa nini. Ukali ni nene, makasiriko ya nene. Ajabu toto wanataka bato na meme huwa na bweka. Ajabu nikifika wanafiata. Big boy na heshimika bila ya chata. Mbele yao nafanya vile vitu nataka. Na dada zao wanapendeza tu wakikata. Tari ya tari. Kari nye. Toto wa mama wajewe kari, yeah. Bada ya hustle, where's the band, yeah. Bila beat na ikatiki. Cheki wax, wanauliza nitaweza vipi. Game imekosa swag na missing gwe na zizi, yeah. Wala nataka kiki na mimi nto baba kiki. So you better do what you do. And you got to do what you do. Nigga better do what you do. And you better do what you do. So you do what you do. And you got to do what you do. You better do what you do. And you get to do what you do. Now it's the zoo. Nyawisha gang is in the building, you know. My man. Sudibaya King, my reaper. You know what it is, you know how we put them to sleep, my man. Yeah.